sembre ni onua ebraso se obiti akwasem modi aso be fro bi obe ona wase wase akwasem ebre edu emson fo akwaford ena menemo eche aseni wese se didie mu bi shutase na yabompai o nyankopon awutumi so ade na ya odia radio madawasi umbe yiwaye umakamfu mama kashie so epa ebo chepe ya wanchen ena akre inaba wale dawasi dawasi ya hini mahini kuruwa maura ame payabwa nisobe kwa swara peja wanchana washo mweni minyamu adi ina asu tuwampu umwa mbo sada wado yetie wale bra umwa ayer karisi biti wasemi bi ya june ni biyo niente ase yoni wono wana wadu nusu yu mwedi asheno urade naka upi wa hini mwa ya mubiara anyo iraba dawasi urade yesu kistudi mu ena ebompai ami wanukwa foni wei urade umada wasi biu ya msumfu wakwa effort ena minimo eche asemi asemi matuni dinshe putoka samuno asi trust God in all aspects modi ase odi uhu betu nyakopon so ewo akwanyi nemu ewo akwanyi nemu ebe hu ewo konto fo uma etoshuminu ti ba ku yimu otwi ko shidu ba ku first second Corinthians chapter 1 reading from verse 8 and 11 second Corinthians chapter 1 reading from 8 and 11 verse ese for Bible abaye krado na uti onyankopon asema ene ochenu sabri onia kuntofo uma po smafu po ene troye na se akinkas mebe kain ubehunu se ampa se oye kristo ni die etwa se ode oho tu onyankopon so wo akwanyi nemu fahu edie besi fahu edie ebeba so wuji onyankopon na nkase di pa oruhunya betunu so na wudu dagwen no amane yinara edie amano ono onyankopon orunni ohia moda enti akenka asem no o kontofo homa etosumienu tiba ko yimu wotwe likosi duba ko no enti asema po ka ze nenuanu empese yedi awunyia eba yeso ehia no ehiemu na ehia yenso abru entumeso mafri yankondo owu yara ehu se emuse yebewu enti yamfa yeho anto yen yeho so na mom yedi yeho tu onyakopon onyane ewufuo mu so ona na oyie frisa owu kashimu na odashi yiye na ireni edaso se obekoso a yiye monso monkoto ase emaye ebia na aduma chede a onam ni papi so de acheye nti ni papi brenso adasi amaye amen minya utiemi Paul asema okay eya asema osmafu Paul ebetro sakratawe na chese enibra papa ene se wakuntu munu onya mesamu kamu onya medjuma nu sa ohawi eba wonso na na Paul sanse opese odanyo manyi na di odi shini pam cry tino ma osmafu Paul Etroy ekoma akronto fo ne se ne amunhuni ninu mbi ya totomo no ne tuye no echan mu de esan se Paul de se ye ka ka rubia no ikukudu fo pa jami shra Paul onye mu bibre mu se empo no se Paul sunsun po to bi so a onya yersa se ne apron anane ne hanki empo se egu obi so yarefo so a onya ayersa ade ntina ma Paul beka asase enuanom empese yedi ahohia kɛse a ɛba yɛ so ne ɛhyia no de sie mu sɛ ɛhyɛ yɛn so boro ɛtumi so ma afei yɛkɔn do owo nokorɛ ɛdu biribi a na sɛdeɛ ɛnoɔma asi kɔ ɔwɔ asetena mu ne abrabɔ mu na wankasa mpa wonim sɛ o asetena a wotena yi deɛ ɛnoɔma nkɔ yie ɛnoɔma ɛnyɛ yie na ade baako a mehu no sɛ sɛ wokɔ saa situation mu ɔhaw ne atete ɛfa sɛ yareɛ ɛkoraa na ahokyerɛ bi na nipa ba bɛsra wo no na mahu sɛ akoa ɛ sɛ wobɛnya nkwa anaa wonya nkwa ɛne sɛ ɛnipa bi pɛ w'apra bɔ mu a asɛm a bɛka no koraa no ɛbi koraa bɛka sɛ akoa wei deɛ ne bɔne ho akotua na wonyai bɔne a wodiedidi ne ɛfiri deɛ ne ho akotua na ɛde aba no ɛbi so bɛka kyerɛ sɛ o fa ho toto Job ne ɛto Job no Job ampa ne Nyankopɔn Job tena ase ɛyɛ dɛn ɛde ne ho too Nyame so ɔne ho too Nyame so no ɛmpo ɛdu baabi ɛma ne yere ka sɛ wokuta wo ne obi a wosom Nyankopɔn anaa na ne namfoɔ nyinaa mpo kae sɛ na ne na wompo Awurade na ɔmokɔ bɛtie bɛka awerɛkyekyerɛ asɛm akyerɛ no na waka kyerɛ sɛ na wo paa wo so da biara na wobɔ afɔreɛ wo sɛ bɔnefakyɛ ɛna wo ma ɛfiri mu ɛna ɛyi wo gyapadeɛ nyinaa sɛ yi Job ne yere koraa kasa kyerɛ no sɛ ɔmpa wo Nyame no kae sɛ ɛnkasa te sɛ mmaa adwadwantwofoɔ no bi ɛnyɛ saa da bi da na Bible se ɛbrɛ Job gyinaeɛ no Onyankopɔn yi ne firi saa ɔhaw ne ateteɛ ɛne nsɔhwɛ no nyinaa de ɛmu ama Job saa ɛsi n dadaa mu a nneɛma ɔnyaeɛ nyinaa yɛ mmɔho 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 na Paul mu deɛ deɛ ɔse ɛmaa yɛkɔn dɔ sɛ yɛnim sɛ yɛn ankasa mpo yɛasetena no a yɛteɛ no ɛde nyɛ yie ma yɛ ɛtumi ba saa me bo a me nua wotie me ɛtumi ba abrabɔ mu no sometimes ɛtumi ba saa o sɛ wokora wonim sɛ o ɛnoɔma biara deɛ ɛkɔ yi deɛ ɛnoɔma nyinaa asɛ yɛ wie ɛnoɔma nyinaa nkɔ yie ɛnoɔma nyinaa anidasoɔ nyinaa sa nanso Paul se yɛhu no saa no yɛyɛ ankasa mpo deɛ yɛyɛ ne sɛ ɔse yɛa yɛhu no sɛ yɛmu sɛ yɛbɛwu ɛnti yɛamfa yɛn ho anto yɛa yɛ ho so yɛamfa yɛn ho anto na mmom yɛde yɛn ho to Onyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo mu no so Nyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo mu no so Paul ɔka ne yie paa ɔno deɛ ɔnya wuiɛ na sɛ obi a ɔwu Onyankopɔn nam n'adom so ɛtumi nyane no ama ne ba nkɔm deɛ a ɛnɛ na me a menya nwuiɛ yi deɛ adeɛ na ɔnyame mfa me ho Nyankopɔn memfa me ho nto no so saa na ɔde hyɛ yɛn nkuran sɛ ɛmfa wo ho deɛ asetena no na abrabɔ no ne nnoɔma no nyinaa yɛ ɛmfa wo ho sɛ woyareɛ woda kɛtɛ so na nnipa nyinaa dɔkta mpo aka kyerɛ sɛ berɛ fie no bɛwu baa mehyɛ wo nkuran na anwummerɛ yi sɛ mehyɛ wo nkuran saa berɛ yi sɛ ampa saa nɔpɛ yi sɛ sɛ ɛwie yi sɛ biribiara wo biara wotie asɛm yi sɛ ɛmfa wo ho nto wo ara ho so na mmom no fa ho to Onyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo ɛde hɔ ba nkwam no saa Onyankopɔn no ɛna mekamfo no ama wo sɛ mpa fa ho to no so na ebi mu ɛde wɔn ho ato no so ma wɔn nyɛ anidasoɔ me nua wotie me fa ho to Onyankopɔn yi so na sɛ wode wo ho to no so a wɔma nkonimdie ayɛ wo dea ɔsogyani bi ɛna ɔkɔɔ ɔmokɔ ako sɛ wɔkɔ akɔpɛ tantɔkwa na wonim ɔma wɔ mu base a ɔmohyia ɛde ɔm so ɔmo commander na akɔyɛ sɛ saa dwumadie no bi kɔdi a obiaa wɔkɔɛ ɔfa susu frɛ no nyame na aberanteɛ baako deɛ sogyani baako a ɔyɛ ɛfɛ sɛ lance copro de ɔno deɛ de biaa de ɔyɛ ne sɛ ɔbɛkɔ baabiaa ɔkɔto de ne nan mmienu sisi fam bɔ mpaeɛ ɛserɛ akwankyerɛ ɛfiri ne Nyankopɔn hɔ nti ɛyɛ saa na nenamfo sogyafoɔ no ɛguro no ho ɛserɛ no ɛwɔ no nkwa na wosom nyame ɛwɔ hɔ ɛtaa ba saa ɛne ɔmfie obiaa ɛfiri deɛ
se omubedidi kwa na osintase na wada nyame ase na abompae omukoba bedu ya na abompae tema afufo na se na ma osho japani no ye commander na ka se e ndi wonkwa na osho munya kupo ene kai bi si ho kono kutuka no osho commander oni tu ya se minim ka ka ande metunye kutu no bizan se so onya kupo we muwa wana okutu na soja nso aye do before complain e se uye ade ye show bi ese uye eti do enso je safo anu na na kanisi wono sana engine dem je de safo ahye abranti ahye okutu ka no mfanko engine dem eti abranti ji ye no danya mi ase bompa ye na de okache so japanese menyankopon betimi aye menyankopon betimi aye dokotra ka no hwana o spark kaya na kaya ya jesu na onim se engine dem onim adwuna ode ko no onim se engine dem but ode safa na she inenia o spark kaya na jesu na otu obi onka kaya na otu etu kaya na kosi bibia kosi onkosi no efe de nipa ho nya bibia koto ekikem ma commander na kruisu se ampa yakopo etiase oho echire na ene wonwa se adana ko fu yesa na osa bae no na commander ni kachese ampa onyankopon ebeye etiase ampa adeya kana ukutu ya nekobie so engine biandem but onyankopon wotumi ayede efenese etimi aswakeka na etu akwa kwesu abra kwa unso safo amda unka kada sa onyankopon nubi na ede ya hubetu no so na yasom no odofo a otimi asemi fi life word media ministry na obanche Omodia so far Christo so crying kwa lumu ma Christo akwese urade mafuso ina cheme mafuso me kra ene majem kwa but time mu se upi wa ini na manyo ya manyo oyiraba bada wasi odon fuma bomu fo ene wasi se onam akwa so sidi wasemi abrao ma but mombe nyeni daso o wasemu asemi fi life for media ministry ehwo ene bai yam song for Akwa Hayford and a minimum charge me. My telephone number is 0244-869499. 0244-869499. Na abe from Fidian so Hayford Jackson at ymay.com. Hayford Jackson at ymay.com. Yamisha, say, Utien Kwasem. Bye bye.